pira para pam pam pam. Dona na chivu de
Idolizer.
Oh yeah. Splatnum. Hey, atu napenda koni kikupa mpaka moni. Nikipekenya pekenya nisiwai nichelewe. Kikujumu mdomoni tachi tachi kiononi. Nuna tekenya tekenya na kufanya ulewe.
You must see chocolate monster. So Luna contemplates on that. And baby better write for me and show me that you're mine. Oh boy, I'ma go downtown for ya. Call your king, put the crown on ya. And baby take your time with me. Let's flow like rhythm now.
Asa show me le kitu amekupa mama. Embu chutama kama inazama. Nikupike chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Mana wanao leave me solo or disappoint me with this basic hole. You make my mind go loco loco. Utawapa misemo wanoko loco. And you better tell them that you're mine. Better be my ride or die. Kabla ya kuika jogo. Asubuhi ni amshe na kimoko.
Mama kasema mwali mwana. Mepata ntuhie simba. Oh ntuhie simba. Oh ntuhie simba. Zile chenga vidanga dana. Vicheche nchunie simba. Oh nchunie simba. Oh nchunie. Asa baby mbusho mile kitu amekupa mama. Embucho tama kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele.
Bini komeshe katika 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 katika.